V09.
Yeah, K-Sun Rap. Yeah, Wazee wa kazi don't jazz paparazzi wa Kongo kwenye kazi moral jazz Sharp wins bongo movie Musa Bands deep down dome down chuna ngozi piga picha sina pose B.O.B. 26 nyando tozi nenda kawambi madogo mali hanzi mkufunzi kwenye fani fundi kwenye ujenzi bilingo kama Max na wakazi Hisabati peke yangu kama dili chapa kazi Logomba vuta pumzi kikizazi cha uzinzi shoma jozi Kinachotesa ni ujinga na marazi Hakuna wakuhodi wakuhodi Kijifanya harakati unapigo kijambazi Waduanzi watakupa kesi Mbwa shapotezo kwa miluzi Bila mchongo bila kazi Upo towni na naishi kwa shangazi Bila mtoto bila manzi Upo ghetto kwa machizi Upo chuo bila mkopo bila senti Na umempa mimba mwanafunzi Ni majonzi Aluta continue za harakati za ukombozi Kwenye vita usilale usingizi Futesia kwenye tenzi alingumu kumtani Mateja wanasnifu paka gundi
Yeah, in the name of Jesus Hingo maikawe ringtone Everywhere waone onapaisha moshi wa Winston Vile niki sing song Vibe zaidi ya Kingston Maisha navo kwenda ni ups and down zaidi ya piston Nakalisha rappers kwenye ulingo Gyoza sakafuni kwenye ukingo Rhymes do dereva nye matingo Chezeni mbali sana niko mtingo Game kwenu ngumu kwetu simple Ngoma ya watoto ikeshi tuna play non stop Miki tambo alafu yeshu liza case and rap Kaku rap me everyday na rap Kabitha imenivutia na pasuka mina pay chap chap Siko sagi mzuka iwe nmemoka usdia moka Sauti taskika iwe nmetoka usdia toka Rhymes kidu mecha shoka Situations angu nazopitia zinaumiza na kuchosha ila sdia choka Na pushika mic mina represent mahomu Njombe wanajua rhymes yupo hawanahofu Niko na wanangu chimbo tunakula matomu Kanyaga kanyaga msikanyaga papanabomu Nilivyo sota na nilivyo ni step Nilipotoka na nilipo ni gate Let me let you know Nilivyo real kwangu wiko kufake Nimeshavuja yashu wacha ni mek My boys I guess you know
Yeah, first ni first Itakonyesha ucheshi sio shobo I'm not trading my authentic for approval Tryna change me, that's pathetic Ovio, faking so I be neglecting Tankia udogo, I suppose I of course you can chokoza Ofsa, menzeze mimi monster Many pawns of course na Josie I make it toast to a dose And those you're frozen when those That's impossible cause like walls I beach No life is ho and ho Gone. Don't be a host, so don't force a divorce To me Joshua, buy shows, we all shall prosper Wanna score, go, shorts go over, cross by the most wild Get them another out, disrespect Think I'm a madden, it's to us a how Nenda upesi, tunenda sao Versus expressing how The next thing I ask, mwenyezi ya nipe pal
Nafungua hii verse kwa ukombozi Nachana vitu vingi, nafanya vitu vingi Na rap wa msingi Najuiza ni kipi cha kufanya Nikitazama wengi mengi yana wakusanya Mengi yana wadanganya ila Natumia hamasa kuwa kusanya Kuambia wana wajue cha kufanya Nina freestyle vitu vingi tu ninasema Ona kitani wengine ni vilema Wengine wanaishi kwa matatizo kibao Wengine wamekimbizwa wana hata makwao Wengine wanaishi tu kwenye mitandao Na freestyle na wapo wengine loba zambao Wengine wapo kitani wanadangadanga Wengine wapo skani nao wanazijanga Ona jinsi watu wanavijitoa mhanga Wako tayari kufa kwa ajili ya maisha Hii mitamba ayo naiwakilisha Kule kule manzese wengine awana msada Kawaida sana kuona watoto wanakula ngada Watoto wanakaba hawafanyi ibada Matatizo sijui upi msada Serikali naishi kai wajari Kwenye mic check inavyo tafakari Watu wanahaso wanakosa hata ugali Vesi yangu ndo maana inaona sana mbali Na tafakari nazidi kutafakuri Usipofanya kazi kule kwetu wauli Wanatembea kwa miguu kwa kukosa na huli Na freestyle tu kama mila na desturi Wanasema mwisho wa yote ni kaburi
Na rap mechanically Na hiti wangu siya boch Nite ntambo mbao choki kwenye mambo so jos Commando ghost operate kama bando njo post Maskini nsokosa pesa noni ya cherry so bossy Wingyo tabasam domtisi ya nain kosea vigengi wa ram Unipa asira kujongea speed some Wilisha adhira on air So msafiri pia na hoza lo feature dira upotea naishi kwa kanuni tu, sheria zikiongezeka hamna uhuni wa kuipata tu, penyeza uthia pesa na umia nkicheka spring yo mzigo na nepa sito vya boss hater kila gizo tu. Yes sir, I'm not changing, just grow what you should track to. Ain't no success unless no one is behind you. Sione mkubwa mrefu kazo kwa kwa kukaa juu na hizi side, usikoje ndoa jipe rap tu. Easy gun, soke jeli njaa tupu zeda mwizi ndani, ama tapeli mabus. Yoza kana na chungwazia ni kweli la yusu. Nipo sipo lipo nzia janishi what the hell I used to. Ni mimi aka naso AK-47 sita day fake. Nipo tenzi ya kufika heaven, moja na moja mbili, moja moja wa 11. Kiumbe peke lopeo mamlaka juu tangu Eden.
Chill.
Zuka kuifanya na poyamini, kikosa mani mashani taipata boost. Kazini ya sabu karani, hapa ni lose lose win win. Do jana ujanani, good news to you.
Yeah, me rockin' on my game. Every gen wanna go panem. I'm fanani na hip hop matozi. Tubora mjikate mwachani na ii kitu pamoja na slogan zaki. Yani ye pamoja na mablazo wenu ndo mikuje kutuwa ribila the game. Sit na deal na nyef na deal na madili yetu kwa michongo. Na jitowa kilu tafikili wehu kumbe tu majisti mamu tunakili zetu. Kiwa kiwanja tukai kinyonge kama msibani. Kimandem na muandikia tunamba kwenye msimbazi. Ponda mali kufa kwa janiko haika. Nimekula bangi na kuka sana. Easy flow ma OG wana kubariki jizi. Wana sema noma Mungu kaa kubariki. Dingi blessings za kutosha duwa sana. Chemchem katu metuwa mabomba ya duwa sama. Mekuja kucheza nimekuja kumariza games. Ngoja ni boneshi nini mana noma Kumane saudi ka mimi mazu liza jini yaza. Takumbiye noma kama vina prazi. Korabo ya keisani mabaza. Bay got it, vita ya bengazi. Miraka noma since day one. I'm done. I'm out.